kukua mzima tundo fali yangu. Yanwe nacho ama sina kifuatacho kupambana tuna hali yangu. Pili mwisho ni hamsini kwenye anga zangu. Kibidi ukiona na faidi bas, acha zako fata zangu. Kwani wewe ugopi? Nasimama kama moda sidondoki. Uliza tanamba kama ziongopi. Revolution must be done. Wanauliza lini done? Siku tapoyona isura kwenye noti. Sifiri kurudi nyuma, mana macho natazama mbele. Success inaipigia misele, goals nyingi kama pele. Hakuna kulala kama mzoa kudele. Kataa noma ije kwere, teteme ka freestorm mayele. Sometime niko busy, so singi sometime tizi. Manga mizko soni kipi ya pandezi za lawama. Shasoma ukuna pambana na saka school fees. Yaikuwa easy, thank God kwa kuni bless. Leta story, acha kulinga kama mdada ambefige mekuenda shule. Sure meludisho ada, uneza kwa na kitu. Na usifike mbali labda soma rada. Weka biti wane jinsi tavo manda. Wema naenda zangu, sikulazi mishu ni kumbuke my friends. Ili nkwa kote, nabidu wa kutupe. Siku nzuri ilipendeza, of course lazima ipakwe rangi. Kwenye mkwanja saki loss, neza kuenda kama mangi. Afu nkarudi kama mwangwi.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tight. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be.
Watu wamekuzwa na kamari, sono na struggle kufight. Tukifeli asubuhi tuna force, tawini night. Kama busy ni for something, haki kwa amani. Umri wa university ulitukuta tupo mtani. Njaili kwa kali machizo, nataka kula disahani. Moshu kitanda juka dari, ujue ni mboga tuza majani. Na ugali na plans nyingi kichwani za ukubwani. So kimaindi afu nsaidi, you a hater, wagwani. Hata coding keys tu pia zinankubari. Kwani we ustuki, before ata bongo favor jendamo na shepu za uturuki. Before ata tamaja waponza washikaji na mamluki. Fata nyuki ule asali ya ufate asali ule nyuki. Hasa kubali ya ukataa, no ni voice ya mtao. Wenenja na wapa msoso asogeze masaa. Bala kitimba kitana zuga masaa. Na paki la engo na lengo nkuifikisha sanaa.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tight. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be alright. J-Drama on.